Asem breni unia ebre aso se betie enkwasem. Via ubia bomadia se ubefu bibi obeno. Na wasi wase enkwasem ebre edu. Eyo msumfu akwaifod ena manimmo echasemi. Bomadia se ubesi utrasi enidi emu na yabompai. Odofo numu buhufo uma edawasi. Umbe yu wa ye kamfo. Umama ukesi yeso. Sasa uye mpaibuti yifu ija. Unchayi na kre yinaba. Rade bra umaya kradu se. Ibe ti yu asemi. Faya juni yinado num. Peshe wa sumbre nasi. De yu wedi chreye o asemu. Rade se. Ende ubini wa. Yu wedi chreno. Bina jini niti asye ni biu. Nafo krisu se. Nekra. Ene na chenkwa. Unia, besawo, the throne of grace, adum ayengwano enim. Na, ene dire no, approaching the throne with confidence. Se ye din nami yo, eko adum ayengwano enim. Oya, no true he before whom I shame no me no cry say. Say ko adumai won anima. If I say ye de enam yo near kukudru ediko. Seka se ubi eko adumai won anima or the nam yo ekwa. Na eshe se iwo nyina sobi. Ne nyina swa ye wa ani se ye jidi se. Onyankopon na yekwo nanim no ne suni bi eye se oya hotoso onyankopon na oyo bi a se oshow ba ebem. Our God is a promise keeper na ade ba kwa mehu onyankopon no ho ne se onyankopon oyo odo na ehumobro nyankopon ofata na ese no na ye na ho afo a se ne ma eba ne nchen bebisa ne bibi na oye krado so se se ba obebwae eso se me no mu bisa hwe mu se jane bibi na se mu bisa obeye amamu. Mini adofu wa wetibi. Eyemi anwafuwa pa. Senya nkupono. Unihwa mo. Na mihu enia. Washi. Wedini hwa moda. Ewe bro fra Abrahamu. Okachure yeja Abraham se. Friwo je fie na mensuma wo na me chiro bibia ko yanze wo hene je fie ho na ne ade na bibia no wo no na abosom sam ne nyoma wo nti no yo Abraham kuto no obi a na ne mafra bremu no na na osure urade do nya me fre no no weni ne hwa moda. Nibebe bribe kase hain. Ofra Abraham no. Echei. Hade nina nariri onene kwe. Obano che asana uwo. Unyami nim dia oye ena oye maye. Izanse nyangu pono oye. Oye promise kipano. Na niya okano ni sunubi. Eye se. Wankasem. Na unchantro. Si yenya butre na ye jinidi. Na ye jidi ya mpara sesu. Oye ma Abraham. Yansu obayama ye. Nubebine den. Oba jokopa. Hey. Jokopo bre. Obre ye pa. Ano anzo na. Oya dadafo. Bani nini ne munu. Onyakufo indini mwa moda. Ewe Isaac. Isaac. Obrey. Kwa ni yiri na woba kuya ya kama asemi ya. Nani swache. But a brace him no. Mnyakupon shen weni minyam. The Bible say, it sounds like Isaac didn't know who to Nyakupon tinu. I said, no, ma, Isaac yekasi. No, sanso e yekasi. Kwesi se o yekasi pa. Na mpembe brenu, ayana minu mienu, aya yetimi ekase, eradi shirami, Abraham shira, Isaac shira, yuko pisha, ahane yetimi bisa. Ba muma ya mfa, adibi ya mfa tuhonshe. So se, kwenye Abraham faswo, noni nyamin nantiye, na washe ni bose mama uba. Nevide ebe ima eno. So ye wwa ubiti miya chen. Na dairo honi se. Na ba wabeti na nichenu. Chwese mse wakone hon. Ama onene uba ayefe nishme. Na boshe bana ye Isaac no. Omame ehu na ase fa akura nso sako ba fori mami masa ehu a bebi sase so se ko betu sa na monana ye ne breed ye because onya me o chire ho ana dia dia but it sense ta onya ko pona no ne ne nam no oyey promise keeper no no share ne boss o di akura ne be ma no. That's what the man in Tino says, Sansa for Bonap far for him, Mamma. One guy, hey, on your corner corner. Before I dress him, no, but do one anna, Mahushe. Hanu here will be a walk who could draw, or you know, quaffle. On no, almost with ja, or maffa a second, or maffa is you, or maffa be beara. At your master say, Jenny, in a way, what I, Mr. Papa say. Say me tap papa me no come back for you. Na ya feja, ya fe nyina, ya fe sekan, ya fe nsu, ya fe bibia say ye. Na bo na ye de no kobo afore no. Eh no wo. Oh. Na se wo ana wo ba oyebo sheba na onyakopo de na mawo. Na wo bo de ye fa se wo betu ana maso kobo afore no mpo. Na wa bra kura ne nim, na kura ne bisa say. Na abo na ye de kobo afore no wo. Na ubisano, uhiro kwa bewo. Osi, unyanku pombe chile. Wena mwenye mwuse, Abraham eyu ubia. Na oji unyanku pombe di mwuse. Osi, Abraham trusts in the character of God. His character. So unyami, ni character na yise. And his promises. Unyami usubia, unyanku pombe usubia. Unyawaka nina waka. Osi, mini ni amini. Mini Alpha, mini Omega, mini Mfitiase, mini Wiye. Onyami biare niho, ajimi nko. Ne minimo biara. Sada Abraham tusana mo, no nimo biara. No nyankuru ponku to, eno nino. Enti. Ofre akwalano, oye bibi yon ofa akwalano. Ofre akwalano, odene tuwe nsi chirene sa ye bibi akatane ni. Na opeja ni nifia suru. Suija. Kuna odi mami. Osi misafari mbaa furi ya mawa. Opeja sika na anosi. Mfao nsa. Bofupi mfao nsa nka kwa la nifia. Wisa nifao ono. Kwa mfita. Ani achina bono. Kwa mfita utie dia. Masa. Se nyami. Eka udi. Udi nami yo. Na utuwa na mowo nyamimu. Na unu unyankupo ono se. Nyankupo ono ame kone nchaino. Or your promise keeper God. Oh, Master, biara unia, biara obeya ma. It is your God knowing, but I see I didn't name you. Nia kukudro, I do call Adam and him go and name him. Unia, nkwa sɛm na ba wo nkyɛn sɛ ɔmfa kristo sɛ wokra gye nkwa a akɔnya wo hɔ ma wo sɛ awurade yesu kristo ɛna meti w'asɛm ɛfa wo sɛ mekora ɛne magye nkwa awurade hyira me awurade ma menya nhyira awurade ma menya nhyira awurade sɛ wopie a ma menya ɔyera bada mafa wo sɛ mekra gye nkwa a menua gyidi me yese onyame sɛ wobɔ no akoma mu a sɛ awurade mfa amfom sɛ ɔkyɛ wo a awurade de bɛkyɛ wo no wate wo ho afiri deɛ a ɛnte ho nyinaa asɛm ɛfiri ɔsɔmfo Akwa Hayford ɛna mena mu kyɛ asɛm yi na ɛfiri Lifeword Media Ministry ɛhɔ wobɛ sɛ wohwɛ kyerɛ kwan a Lifeword www.lifeword.org a wohwɛ a wobɛ nkwa nsɛm yi ɛtie kasa bebree a wotie a wokɔ a Lifeword Cloud wobɛhu saa nnwuma wo nyinaa nsɛm nyame asɛm a yɛkokyerɛ gu hɔ sɛ wobɛtie na wɔnya nkwa awurade so mama wo nkwa no wama no mbosoɔ wama wo mbosoɔ yɛmehyira wo sɛ woyɛ aso no a wotie nkwa nsɛm ɛyɛ m sɛmfo Akwa Hayford bio telephone number ne 0244-86-9499 abɛfo mfidie so hayfordjackson@ymay.com anaso Lifeword www.lifeword media ministry biribiara a ɛkyerɛ w'adwen biara na ɔgye wobɛtumi abisae ɛmu sɛ ɛnam nyankopɔn ɔdɔ nsoso ɛma mboa yɛmehyira wo baba nkwasɛm bre